Waza ngikwazise ku Mr. Quick. I-Wi-Fi data network ewashaya phansi amanani edatha ukuze wena ukonekthe ngemali ephansi. Inezinkulungwane zama-hotspots, ema-shopping mall, ema-restaurant, ezibhedlela, emabhangi nasezindaweni zokugibela kuyo yonke iNingizimu Afrika. Ngakho itholakala cishe noma kuphi. Okudingayo nje uma ufuna ukonektha i-voucher ne-hotspot yethu bese uzotholela i-internet esheshayo neshibhile. Uma ufuna ukonektha kalula, vele u-download i-app yethu bese uthokozela i-Mr. Quick Wi-Fi namuhla.